Exodus 8, verse 1. UJehova wayesethi kuMose, ngena kuFaro uthi kuye, usho kanje uJehova uthi, bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 2. Uma wenqaba ukuba basuke bheka mina, ngiyakushaya izwe lakho lonke ngamasele. Verse 3. Umfula uyakuvama amasele, ayakukhuphuka angena endlini yakho, nasekamereni lakho lokulala, naphezu kombhede wakho, nasendlini ezinceku zakho, naphezu kwabantu bonke, nasemaziko akho, nasezingqwembeni zakho zokuxova izinkwa. Verse 4. Yebo, kuwena kubantu bakho, nasezincweni zakho zonke, ayokwenyukela amasele. Verse 5. UJehova wathi kuMose, yisho ku-Aroni uthi, yelula isandla sakho nenduku yakho phezu kwemifula naphezu kweminonjana phezu kweziziba, wenyusela amasele ezweni laseGibhithe. Verse 6. U-Aroni wayeselula isandla sakhe phezu kwamanzi aseGibhithe, amasele akhuphuka-ke asibekela izwe laseGibhithe. Verse 7. Izanuse zenze njalo ngemilingo yazo zenyusela amasele ezweni laseGibhithe. Verse 8. Khona uFaro wababiza uMose no-Aroni wathi, ncengani uJehova ukuba asuse amasele kimi nakubantu bami. Ngiza kuvumela abantu ukuba bahambe, bahlabele uJehova. Verse 9. UMose wathi kuFaro, ziphakamise phezu kwami. Usho ukuthi, ngiza kuncengela ngasiphi isikhathi wena nezinceku zakho nabantu bakho, ukuba achithwe amasele kuwe nasezindlini zakho asale emfuleni kuphela. Verse 10. Wayesethi ngomuso, wathi, makube njengezwi lakho ukuba wazi ukuthi akakho njengayo Jehova, uNkulunkulu wethu. Verse 11. Amasele akusuka kuwe, nasezindlini zakho, nasezincweni zakho, nakubantu bakho asale emfuleni kuphela. Verse 12. OMose no-Aaron baphuma kuFaro, uMose wakhala kuJehova ngamasele ayewalethile kuFaro. Verse 13. UJehova wenza njengezwi kaMose, amasele afa ezindlini, nasemagcekeni, nasemasimini. Verse 14. Babuthela izinqwaba ngezinqwaba, izwe lanuka. Verse 15. Esebona uFaro ukuthi kuyiphefu, wayenza likhona inhliziyo yakhe, kabalalelanga njengalokho eshilo uJehova. Verse 16. UJehova wayesethi kuMose, yisho ku-Aroni uthi, yelula induku yakho, ushaye uthule omhlabathi lube ngomiyane ezweni lonke laseGibhithe. Verse 17. Benze njalo u-Aroni welula isandla sakhe nenduku yakhe, washaya uthule omhlabathi lwaba nomiyane kubana sezikomeni uthule lonke lomhlabathi lwaba ngomiyane ezweni lonke laseGibhithe. Verse 18. Nezanusi zenze njalo ngemilingo yazo ukuba ziveze omiyane, kepha zahluleka. Omiyane babekhona kubantu nasezinkomeni. Verse 19. Zase zithi zanusi kuFaro, lokhu kungumuno kaNkulunkulu, kepha inhliziyo kaFaro yaba likhuni, kabalalelanga njengalokho eshilo uJehova. Verse 20. UJehova wayesathi kuMose, vuka ekuseni kusasa, ume phambi kaFaro, bheka, uyaphuma kuye emanzini, thana kuye. UJehova usho kanje uthi, bavumele abantwana bami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 21. Ngoba uma wenqaba ukuba basuke bheka, ngiza kuthumela kuwe izibawu, nakuzo ezinceku zakho, nakubantu bakho, nasezindlini zakho, izizwe baseGibhithe, ziyakugcwala izibawu kanye nomhlabathi ezikuwo. Verse 22. Ngalolo suku ngiyakwahlukanisa izwe laseGosheni, abakhe kula abantu kuba kungabikho izibawu khona, uze wazi ukuthi nguJehova phakathi kwezwe. Verse 23. Ngiza kwahlukanisa abantu bami nabantu bakho, ngomuso siyakuvela lesibonakaliso. Verse 24. Wenze njalo uJehova, kwangena uswebezane olwesabekayo lwezibawu endlini kaFaro, nasezindlini zezinceku zakhe, nasezweni lonke laseGibhithe, izwe lachithwa ngenxa yesibawu. Verse 25. Khona uFaro babiza uMose no-Aroni wathi, hambani hlabele uNkulunkulu wenu kulelizwe. Verse 26. Wayesethi uMose akufanele ukwenze njalo, ngokuba siyakuhlabela uJehova uNkulunkulu wethu lokhu okunengeka kwabaseGibhithe bheka, singahlaba okunengeka kwabaseGibhithe emehlweni abo, bangasikhandi ngamatshe na. Verse 27. Siyakuhamba ibanga lezinsuku ezintathu siyehlane, sihlabela uJehova uNkulunkulu wethu njengalokho ezakusiyala. Verse 28. Wayesethu uFaro, ngiza kunivumela ukuba nihambe nihlabele uJehova uNkulunkulu wenu ehlane, kepha ningayi kude kakhulu nokho ngikhulekeleni. Verse 29. Wathi uMose, bheka, ngiyaphuma kuwe, ngiyakuncenga uJehova ukuba izibawu zimuke zisuke kuFaro nakuzo ezinceku zakhe nakubantu bakhe ngomuso, kodwa uFaro angabuya akhohlise ngokungavumeli abantu kuba bahambe bahlabele uJehova. Verse 30. UMose wayesephuma kuFaro wamncenga uJehova. Verse 31. UJehova wayesenza njengezwi kaMose, wasusa izibawu kuFaro nakuzo ezinceku zakhe nakubantu bakhe, akwasala nesisodwa. Verse 32. UFaro wayenza lukhuni inhliziyo yakhe nangaleso sikhathi futhi abavumelanga abantu ukuba bahambe.